ebikusoomooza byonna ddamuamaanyi katonda eyakuyita ajja kulokola ngenda maaso
genda maaso
genda maaso sijinja ebinyo ebinyumba bintwala magenda gange ebyali byagaana kuluno bitansi mbudde ngenda maaso tesidda mabega honetta
genda maaso
genda maaso sijinja ebinyo ebinyumba bintwala magenda gange Waba kabaka.